LA. Your boy, Gary Marks. I call it Jim Duka. Producer Fidel. Wacha ni chanue itena.
Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Inapawajue mindo ule mudhi.
Kimchezo nikapenya kwa mic. Kuwa changanya kaza nijipuka ni mine. Can raise jipuka still eco fine. Let me do the way do I feel sahi. Mindo ule mudhi. Kwa swak mabomba yam. Kura pandem kwa utusha wakata. Ata walete sai simbu kula dani. Luko poli chotaka sai unashanka. Mindo ule mudhi kwa biduka nyagia. Matemo supa nao kuwa chinjia. Kama choni jipuka ime kuangalia. Karimax ndo minta kuandalia. Kuchapa show izo ganji kuni mwagilia. Biga mapans kwa yola milioni patilia. Mindo ule mdi wanga muna kimbilia. Kuwa gonga na ukweli mkini shangilia.
Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mdi. Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mdi. Mindo ule mdi. Mindo ule mdi. Mindo ule mudhi, inapawajue, mindo ule mudhi.
Na mada hizi verse to me, ndio the killer. Tangu kale, mindo ta killer. Na wapanga gas kama peace, no mafila. Kama ndio show, isha wa mada kazi kina. Nimethamini kama hekima zawadi. Tangu siku za kale na bado beef, no na dry juu. Mindo yule mukali walai. Tangu siku za majadi, paka siku za die. Wananipenda, lakini bado mindo gali. Ata jina washa semangani, noti brother. So, ukipenda, kata na mimi. Kama sifa, ndo bado mina shika na mimi juu. Nisha uwa mada tangu siku za kale. Ah, mina semanga siku za kale juu. Izi hekima do vitu minafanya. Na kausha nilewa basi ngoja mikuambie.
Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Inapawajue mindo ule mudhi.
Mindo ule mudhi. Niko front bele. Wachango maidrop mpige vigele gele. Wale kwenye maiko chwa pige kelele. Wale taka na gukendo wani chekele. Niko front bele mzuka kelele. Beautiful lady wachani wapende. Nipeni love mbele situ endele. Nimekam na hii iwapendele. I was born to sing ni wapendeze. Nike pita please na nimusi ondoke. Nipeni love na mi nishereke. Wale wase wabita ndo chwa pige kelele. Tulopa kura wakakuwa mikebe. Kukula pesa wataki kuseme. Nimekamna hii iwakomeshe. Nimekamna hii iwakomeshe.
Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Nilipo drop mulidai ni wapena hii. Nijipuka na nyote mkadi asa hii. Roundi misicheki na awadhi. Ina pabajue mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Mindo ule mudhi. Inapawajue mindo ule mudhi.